Junk is a player. It's a player.
Na vuruga sana. Oya mama mwali chunge mumeo tumefika utumbo. Oya bibi mwali chunge mumeo tumefika utumbo.
Essa praia!